kun radio sagale america ti radio sagale america witata qabeyan gajmatat galgala kessa saala ma folakka dal qabeyan gasasadit meter band digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amajalqab Nagan Kenya bakka jirtanitti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya tamooltan guyyaan har'aa guraan ala 10/2020 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal isaan agarsiisu babal'isuun jalqabaa jedhu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii mataa oduu har'aa tattam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Galatoomii jaallannee magaalaa teeppii keessatti lubbuun namoota torbaa darbuun mirkanaa'eera oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo Oromiyaa laalchisee waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraallee gabaasa arganne qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf jaallanne.
Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal agarsiisu babal'isuu ka jalqaban ta'uu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ibsanii jiru. Yaalii nageenyaa kutaa sana keessatti jalqabame hordofee hojiin kun walakkeessa bara 2020 ka jalqabamu ta'uu sabaa himaa biyya ofiif ibsan. Dinagdeen Eertiraa jajjabeessuudhaaf kanneen hojii investimentii oomishaa hojjechuu fedhaniifis carraa banaa jira jedhu gabaasa Birhaana Barhee soraadhees.
Pirezidaant Isaayyaas jimaatti dabra haga guddaan waan nagaa naannootiif nagaa biyyoota ollaa isaa dubbate. Kale immoo hojjeta mootummaatiif jireenya wayyeessuuf mindaa akka dabalaniif manneen jireenyaa akka ijaaraniif biyya keessatti immoo investimentii jajjabduu hojjechuuf waa dagale. Akkuma nagaan jirutti hojii investimentii illee akka dansaa jabeeffannee karoora itti deemu irratti hojjannaa jechuun dubbate. Akka jechi pirezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaatiif ka biyya laalleen ka hojii dansaa hojjechuu danda'utti irratti wal dorgommeetiin hojjeta. Biyyoota ollaa waliin hojjechuu fi isfaaltii biyya keessaatiif biyyoota ollaa illee waan danda'an cufan hojjechuuf kurfoo jiraa jedha. Karoora kana buufata doonii asabiif mazawwaa illee hin babal'ifannaa jechuun dubbate. Akka inni jedhe asaba ollootiifi walitti dhaabuuf yookaan ammoo waliin daangessuuf ganna kana keessa hojii hojjan karaa Itoophiyaa walitti nu dhaabsisullee karaa Mitsuwaa, Nafaa fi Dhaqa Mahaarii, Zaalambassaa, Asab, Dabaahimaa, Asmaraa, Mandafaa, achi ammoo Asmaraa irra gara Mansuuraa, Aqordaatti, Suudanillee waliin ga'uuf tan hojjannaa jedha. Hojii kana biyyoota ollaallee itti daballeetiin itti wal qarqaarree hojjannaa jechuun dubbate. Gamahaniin ammoo akka warri hojjataan mindaa argachuu danda'a. Keessumattuu iyyuu warri mindaa bara 2016 keessatti mindaan isaanii hin dabalamanii fi hojjataan mootummaa kutaa 12 gad jirulleen akka bara 2018 dabree jalqabanii mindaan isaanii wayyaa'ee fi dabalanuuf mirkansee dubbate pirezidaant Isaayyaas.
Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan dhumanii 900 darbee jira. Lakkoofsi kun Biriteen keessattis dabaluun mootummaan biyyattii waa'een vaayirasichaa fayyaa uummataaf dhimma jabaa fi sodaa uume ta'uu akka labsu godhe. Aangawoonni eegumsa fayyaa akka Chaayinaa akka gabaasanitti dilbata kaleessaa nama 97 du'e. Kunis lakkoofsa namoota Chaayinaa keessatti vaayirasii koronaan dhumanii 908 ga'ee jira. Kan haaraa vaayirasii kanaan qabaman immoo 3,062 galmaa'eera. Biriteen namoota 4 vaayirasii kanaan qabamu kan ibsite yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota biyya ishee keessaa kanneen dhukkubaa kanaan qabaman 8 ga'eera jetteetti. Ministeerri eegumsa fayyaa Biriteen Matt Hancock sodaa vaayirasiin kun fayyaa uummataa irratti uume labsuun vaayirasicha akka hin facaane gochuudhaaf kanneen dhukkubsataa jiran qofaatti akka kaa'amaniif mootummaaf aangoo kennan. Jaapaan keessatti dooniin imaltoota adda baafamtee akkuma dhaabbatteetti ka jirtu yoo ta'u namoonni 66 haaraa vaayirasichaan kan qabaman har'a ibsamee jira. Kunis namooti doona sanarra duraan turan ka vaayirasii koronaan qabaman dachaan lakkoofsi isaanii akka dabalu godheera. Daayireektarri fiilmii Paarasaayit kan ta'e lammiin Kooriyaa kibbaa Boong Hoo badhaasa akkaadaamii 92 isa kabajaa guddaa qabu eega badhaafame booda lammiiwwan Kooriyaa kibbaa ayyaaneffannaa guddaa keessa jiru. Badhaasa akkaadaamii kanneen biroo 3 eega badhaafame booda isa arfaffaa kana isa beekamaa kana argatee jedhameera. Yeroo badhaasa kana kennameef dilbata kaleessaa galgala fudhateetti haasawaa dhageessise gabaabaa yoo ta'u har'aaf kana barbaachisu argatee eransia kanaf bashananu qopaira hanga borganamat nan ugaje der sul korea kibake satilam miwambiyati media sabahimaratti filminsa injifachun sena qabesata ubarresajran filmin parasite filmi afambiya alan hojjetam kayero duraf badasa akadami argate yoto filmi korea ka kibba kan badasa oscar argate kajal qabate era President Trump namota ragarratti ba'an kanneen miseensa waraana biyyattii ta'an haaloo ba'uuf jecha hojii raari'uun qaanessaa fi kan seeraan alaa waan ta'eef ministeerritti isa biyyaa akka qoratuuf seenata keessatti hoogganaa paartii deemokiraatotaa akka ta'an Chuck Schumer gaafatanii jiru. President Trumpiin aangoorraa buusuuf sirna gaggeeffame irratti Trump irratti ragaa kan ba'an turan yoo ta'u to'attoota sadarkaa olaanaa 74 kanneen mootummaa keessaa hojjetoota federaalaa kanneen bulchiisa Trump hojii seeraan alaa hojjechuu saaxilan irratti haaloo ba'uu yoo danda'e akka qoratuuf gaafatan. Mana maree nageenya biyyoolessaa kan White House keessatti hayyuu waa'ee Ukraine ka ta'an Lieutenant Colonel Alexander Vindman ari'amuu irratti fuulleffatan Schumer. Obboleessa lakkuu Vindman Trump itti dabalanii hojiirraa ari'anii jiru. Kana malees Gordon Sondland kan bara Trump kakatanii aangoo qabatan 2017 dolaara miliyoona gumaachanii turanii fi gamtaa Awurooppaa Brussels jirutti ambaasaaddara Ameerikaa turanis hojiirraa ari'aniiru. Bulchaan magaalaa Sound Bend kan kutaa Indiyaanaa ka turan Pete Buttigieg kibxata borii filannoo dursaa guutuu biyyaa seenuun lakkoofsa jila hedduu qabaachuuf dursaa jiran. Paartii Deemokiraatotaa kan kutaa Ayoowaa bayii sagalee kan walga'ii isaa 7 darbee baasee kan jiru yoo ta'u Buttigieg kanneen jiran senatoroota 40 irraan deebi'a jiloota 41 keessaa 14 argataniiru oduun keenya kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa darbe naannoo kibbaa sheekaa magaalaa teeppii keessatti humnoota hidhataniif shakkamtoota hekkamtootaa gidduutti walitti bu'insa uumame jedhameen miseensi poolisii tokko ajjeefamuusaaf poolisiinis tasgabbeessuuf tarkaanfii fudhateen namoonni ja'a lubbuun isaanii darbu waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa mirkaneessee jira. Jiraattonni magaalatti gama isaaniin fooyyee inni jiraatus uummata ammayyuu yaaddoo keessa ka jiru ta'u magaalatti dhiisaniis ka ba'aa jiran ta'u Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo sanaa obbo Andinnat Ashannaafi 7 darbe amajjii 26 bara 2012 walitti bu'insa uumame sanaan lubbuun namoota 7 darbuu har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru.
በቴፒ ከተማ በቅርቡ የተፈጠረው ክስተት መነሻው አንድ ወንጀለኛ
መጋላ ቴፒ ከሰት ያል ኡመመ ቲንካውም ሲሳ የከማ ተኮ ኡምኖታ ነጎ ነገ ኤጉምሳንቶ አናጀለ ኦልቹፍ ያሊታስፈመን ኡምኖታ ነገኛ ረታሌላን ራወቹ ሳታንሰ ሚሊቁፍ ኡቱን ያሊ ጎዱ ዱካሰበነመን ትሬ ረኮንሱን ካን ኡመመ ኢትፉፌስ ኡምነ ነገኛ የከማ ሰናፊ ካን የከማ ሰና ወሊን ቱራን አከሰመስ አከተሳጅራቶኒ በከሰነት ተርገመን ከብሮን ሚዳን ረገይ ራጀዳን ኡቦአንድነ ተከጀዳኒ ታንገዮና ረጋ ቀምኑን ሁምኒ አዳፍ ካን ኔምብሮን ካን ዱአን ሸከምቶተ ሚሊቁፍ ያለን ቀቡፍ ዱካሰበነመን ተኡዱበታን
ግጭቱ ውስጥ ጸጥታ ኃይል አንድ የልዩ ኃይል አባል ተጎድቷል። ህይወቱ በዛ ተሰው
ወልት ቡኢንሰ ሰነኬሰት ምሴንሰ ሁምነ ነገ የጉምሳ ተኩሉቡን ደርቤራ ሸከማን የከማተ እስ ምልቁፍ ኡቱ ያሉ ተርካምፊ ፉዳተሜ ሉቡን ሳደርቤራ ካናናል ነሞኒ በከ ሰነቱራን ሸኒስ ሚጣመኒሩ ወሉማጋል ነሞኒ ቶርበ ሉቡን ሳኒ ደርቤራ ነሞኒ ጃ ከብሮን ሞ መዳኒሩ ጀላን ነሞናች ቱራኒፍ ኦጌሶኒ ኤጉምሳ ፈያ ለኮብሰ ነሞተ ሚጣን ረጋይ ዲግደማን ዮጋን ኡቦ አንድነት ገሩ ረጋ ሀማ ዮና ቀምኑን ነሞኒ መዳን ጃቆፋ ጀላን ኡቦ አንድነት መጋለጥ ከሰት ነገኛን ግቶኮ በከት ዴቢኤ ወጂን እድሌ እትፉፌራ ጀ
በሶስተኛው እና በሚቀጥሉት ቀናት ጀምሮ እስካሁን ባለው ሁኔታ አከባቢው አንዛራይ ሰላም
ጉያ ሰደፋፍ ጉዮ ተሳናኒ ቀበይ አንገዮናት ናኖ ሰነከሰ ነገኛን ግቶኮ ከምቦ እተኡሳፍ ሶቺን እድሌ ስትፉፌራ ዋልታሊን ደልደላ ሶቺን ጌጅባ ከለሳ ቀበይ ትፉፌጅራ አዳንጭቴ ከቱሬ ormati morate pi hala nitifufudanda waltalen barnotana anno lebra magalaf badiya ke sejran oji idle itifufuf yalingod amajira jadan makansani akentuk amne kagafatan jiratan magalatti tok negenyo yawan jiratus jiratonni magalatti amma yuyaddo ke sejru kananis magalatti isani kanem banjru jad
ከተማ ሆነ ብዙም ያው መጥመሩሉ አልተከፈለም ከባለፈው ወዲህ ትንሽ የተወሰኑ መረጋጋቶች አሉ።
መጋለጥቲ ከሳ ዳንድሌን ሁንዱም ቱምባናምነ ከኒሮደር ብራ አንገቶኩ ተስገብንጅራ ያዶንገሩ አኩመ ጅሩት ጅራ ኦጂኒ ኖጀተሙ መንያላ ጽፋዳ ሃትዴሱ ተጃጀለ አርገታን ጅርቱ ሆስፒታል ተፒራ ዶክተርኒ ኩዳኒ ኡልኢሳኒ ባኒሩ ባንክሌን ሃንጊቶኮ ከነከ ባንክ ደልደላ ኦጂጀል ቀበኒሩ ገሩ ዋጅራሌን ጉቱማን ሆጂን ኤገለ ሁምኒ ኢትሳፍ ሁምኖቲን ፌደራላ ነገኘ ኤጋጅሩ ገሩ ሃንጋዮም ኢትታኩን ኡመቲ ነገኘ ሳ ኤክስ ፈቹ ቀባ ተነራን ከንከ ኡመቲ ቀዮ ፊዲሴ ባጅራ ጉዳኑን ኩን አባቹ ቀባ ጀዳን ባቲ ደርበከ ሰማጋላ ቴፒኬ ሳሉቡነ ሞቶ ኩዳኒ ከንደርበ ዮተው ጅራቱንስ ማጋለቲን ነገኘ ዱራኒትን ዴቪኔ ማሪን ሁንደርማች ሰከገጌ ፈሙፍ ፕሩማን ዋሪን ሰቀቦ አከዱፉ ከበርባደን ተኡዱበተኒ ሩጀር ዩናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞ ኦፒ ስፖርቲ አዱኛን ድርጎሚ ስፖርቲ ገራገራት ጅብቲ ኢትዮጵያን ለኦሎምፒክ በረናቲፍ ነመሄዱ ቆጴ ፈጭት ጅብቲ ሶራት ቆጴ
ሄላ መዱኛን ድርጎሚ ገረገራጅት ድርጎሚ ሃቴኒሲ ሃወነ ዱኛ ፌድካ ፍትጅራን ድርጎሚን በረና ሸንተም ሰደተሶ ቢኩራኒ ጃህ ተባቹ ጀርጉራን ዳላሁር ጀልቀበኒ ኤብል ሰጋልሉማት ተባቱን ቴኒሲ አሜሪካ በካምቱን ስሬና ዊሊያምስ ሙአምተኸ ሰባተ ገሬን አሜሪካ ላቲቪያ ሞቴቲን ድርጎሚ ኤብል ሁቲ ፍደበርት ስፔን ግሬት ብሪታን ቤላሩስ ራሺያ ስዊዘርላንድ ቤልጂየም ፋትለን ወረዳብረ ወሪዳ ብረ ኤብል ዱፎ ቢኹዳኒ ለማን ወልተፈወሊን ተበለ ከመኸነ ነሞደር ጎሚ ጎልፍ ካዋና ዱኛለ ሲንጋፖር ትትጅረን ታባታ ታብስላ ታይላንድ ተበቹ ጀረን ካን ቫይረሲ ኮሮና ሶዳታኒ ዲን አንቂሰን ኮሮናን ዱኩባራ ዱኛ ዱፈ ቢሄ ዱን ዱፎ ኸን ዋን ሄዱን ኡፍራ ኤጉ ጅርቲ ዶክተሮቲ ዱኛለ ፈልት በርባዱ ጅረን ርጎሚስላ ታይላንድ ተበተንታና ጉራንዳላ ዲደሚ ፎርባቲ ሃጋ ቢተውተስ ቶኮደ በርሰን ግሬን ኩባ ሚላ አሜሪካ ኤምኤልኤስ ተበቶት ሳኒቲ ፊ ኮንትራታ ገንሽኒቲን ወርጀቹ በርባዱ ፊ ምንዳ ሳኒ ገነት ዶላር ሚሊዮን ኩዳኒ ተኮቲ ኩምድብጃቶልቹ ወልደ ኩባ ሚላ ተበቶት ኩባ ሚላ አሜሪካቲን ወሪይገላን ኤምኤልኤስ ክለቦታ ፕሪሚየር ሊግ ፌሳ ጋራ ዲደም ይጃቶል ጉዲፈት ርጉም ኩባ ሚላ አሜሪካቲ ቢዮት ኦላሲ ካ ኮንካ ጋብጀላን ለፍዮ ተበቶ ፊ ኮፒጅራ ጫሳ ተበቶታ ቲፍ ሊግ ጀጀበሱ ፊ ምንዳ ሳኒ ተና ዳበሌ ፊ ጀዳ ኮሚሽነሪ ኤምኤልኤስ ዳን ጋርበር ምንዳን ተበታ ኤምኤልኤስ ኦኮ ጂያት ዶላር ጋራ ኩሙ አፍርታማት ዲያት ገነተ ሞዱሪ ዶላር ሚሊዮን ሰደቲ ቲፊ አምጋራ ሚሊዮን ኩዳኒ ቶኮ ቲፊ ኩመ ዲብ ጂሃት ተባፉ ደበለሙ ፊ ጀዳ ከመሃኔ ነሞ አዱኛ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ቲፊ ካጂያ ሳዴን ተኮንዱበት ጃልቀባኒ ፍኩርፎ ጀርቲ አትሌቶት ኩም ኩዳኒ ተኮታኒቲ ጎስ ስፖርት ሄዱ ረት ወልደርጎሙ ፊ ኮፒጅራ ጃፓን ቶኪዮ ቲ አውት ጀራ ኢትዮጵያ ለን ስፖርት ሻኒን ደርጎሙ ፈቲ ታቱለ አማፍ ደርጎሚ ለማን ደበርት በሬሳ ገሬ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ኦቦታ ምራት በቀላሬ ፉፍንፍነት ዱብሴ ማንት ጀርተነ ከምት ተኩርፋ አውት ጀርተኒ ጀለ
ደርጎሚ ቻ ኮፒር ገጎለ በራዳር በጃልቀባኒ ከኔን ይርማለ ጀረመ ያደም ጎጎስ ስፖርት ሸኒኒ አማ ፊ ካምበ ከመ ፊግቻ ፊ ዲስክሌፕዳ ዋና ከትወርልስ ኳንዶ ቦክሲኒ ሞ ኳሊፊኬሽኒ ደርቡዳፍ ኮፓጅሩ ቢሻንዳ ከኒ ተከስመት ኮፒር ጀራ ጋጎስ ስፖርት ሸኒኒ ይርማለ ጀነት ካሮልፈለ ጋገሩ አምስት ይርማን ወናን በከብለ ጀላ ማስተር ተኮትሯ
አትልማን እንበከም ልጅቾና ከመቹ ደናማን ንጉነ
ዮሐን ጎጋና አማ ወኒ ሀፍቱላላ ሰባጉላላ ቀብ ፈከኛ ቦክሲን ጂያዱ ፉካነከ ተፈርበለ መዱ ወልደጎሚሂን ቀብ የሴኒጋሊ ኤኳንዶን ቢየሞሮኮቲ ትራባተነት አከነማ ዲያቶኮዱ ወሂን ቀብ ከነ አትሌቲክስ ላልቲቴ ፊግቸ ባይ የዳን amma dumatitti amma wadolet calqaba sabni gulalota hinjiru yero foyya nama qabu wa kanirmatu olympic irratti qophiirra jira amma abalu turmata amma njedhamu hintura o gulala kana darbani gara olympicitti an qophi calqaba
dorgommi tankeessa shanan tankeessa agamonne tiqabdan waxaan ammoo agami yoo dandelle harkduwwan galluu taniitini agama taan dhaabdan
egaa akkuma kanuma dura beekamu fiigichaan yeroo baay'ee nuti meedaaliyaan argannu bara kana san eeggamu fiigichumaani akkasuma bara darbe meedaaliyaa 8 arganne amma meedaaliyaa sanii ol argachuuf an karoorsu oggaa 3 walakkaa dura biraaziilitti riyoo de jeneerootti kan olompikiin gaggeeffame
taekwondoo tun duraaf dhiiraallee ni dorgomta ammoo dorgommiin taekwondoo tun hagam biyyeessa babal'achuu jirti
taekwondoo waan gaariitu jira bara darbe tapha guutuu afrikaa irratti warqeellee arganneerra mucaa dhiiraa tokkoon akkasuma nahaasas ijoollee dubaraa fi dhiira biraatiin arganneerra ijoolleen guddattuun kun lafa jalaa bahaa jirti gaarii jira egaa akka olompikiitti bara kanaaf hirmaachuudha malee meedaaliyaa argachuuf ganaa nu hafa
ijoolleen maqaa qaqqabdu dorgommii taekwondoo tanaan ta sadarkaa biyyaattuu maqaa qaqqabdu nami bebeekamaa na inni fa qabdan
hinjiru amma salamoon kifaa hinjira akkasuma mucaan bara darbe nahaasa argate taarikuu girmaa mucaan jedhamu warqee argate hinjijiru ijoollee jajjaboon ammas leenjii addaa fudhachuuf qophaa'aa jiru guyyaalaa deemani
namee taekwondoon gosa akamit jir nam hin beenneef
kuni worlds taekwondoo jedhaman taekwondoon biraaziil international taekwondoo maalan jedhaman kiiloodhaan dorgomu ijoolleen
biskileetti nama akamiin
dubaraani dubara tokko darbameera akka biyyaatitti abaluushii kana hin beekamne amma yeroo gabaabaa keessatti kwaalifikeeshiniin hin jira asumana dura addaan baasanii mucoof yoftuu taate akka hirmaattu ta'a
meeka biskileetti kanatti deebinuuti metiriya gam irra dorgoman lafa akkam irra dorgoman maal fakkaat dorgommiin tun
rood reef jedhanii fi kan daandi irraati saayikila daandi irra fiittisan kana isa irratti hirmaatti mucoof
dansaayye mirgaan galaa jenneen ijoollee dorgommiif qophaa'u jirtuun jilama sadii tafa tookiyoo dorgomani obbo Taammiraat Baqqalaa olompikii Itoophiyaa irraa guddoo si galateeffadhaa nagaa hedduu dorgommuma olompikii hanaanii gubbaan gareen kubbaa kaachoo hawwan ameerikaaleen meksikoo 4 duwwaan mooteetiin olompikii tanaaf dabartee tan waliin marroo 5 akkana dabsatteetiin olompikii dabartee jechuu ameerikaan kubbiin ispoortii irraa tanuma anin soraa lafeeti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan riphxe ilaltoota wajjin mari'achuuf qophaa'aadhaa jedhan haala ittiin qaama hidhatee socho'u wajjin gara mariitti deemu irrattis abbootii gadaa jaarsolii fayyoota yuunivarsiitii garaagaraa wajjin marii mari'anneerraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinaalee Wallaggaa lixaa qellam Wallaggaa keessa namoota sodaa nageenyaarraan kan ka'e qe'ee isaanii dhiisanii baqatan deebisuuf mootummaan akka jaarsolii biyyaaf abbootii gadaa wajjin hojjetu dubbataniiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbisee sababaa rakkoo nageenyaaf uummanni gara Gambeelaaf iddoo biraatti baqachuu dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana quba qaba.
Akkuma jedhame egaa quba qabaachuu qofas miti dhimmi kun dhimma mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhimmi uummati gara lixaarra jirra rakkoon nageenya naannoo san keessatti dubbisee furmaata argate uummati tasgabbaa'uu qabaan kara lamaanii kallattiin kan qaban deemamaa ture. Kalli tokko hamma danda'amaa ta'etti abbootiin gadaa abbootiin amantaatii fi jaarsoliin biyyaa keessa galanii dubbiin kun kara nagaatiin qabuu qaba. Ammaan booda Oromoon irratti dhukaasee Oromoon qeerraa buqqisee ajjeese yoo jedhame qaanii dhagunuuf waan ta'eef karaa adda ta'een xiyyeeffannaan itti kennamoodamee kallattiin kennamee deemamaa ture. Kallattiin kun hamma ta'e deemamee hammi milkaa'ee jira. Garuu mootu murarra gahamuu qaburra waan hin geenyeef ammas karaa qaamolee nageenyaatiinis nageenya kabachiisuuf deemamee jira. Innis hamma ta'e wanti deemamee nageenya mirkaneessuuf deemamee jira. Ammayyuu immoo uummatni naannoo sanaa sadarkaa sanatti tasgabbii argachuu qabu argateera kan jiruuf. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo torban lamaan kana keessaa waltajjiin kan lammataa sama gidduu kana kan qabamu akkuma jirutti ta'ee abbootii amantii abbootii gadaa maccaa keessaa dhufan yuunivarsiitii Wallaggaa Jimmaa fi Amboorraati. Hayyoota argaman waliin maree yeroo tokko gaggeessine jirra jechuudha qaamaan. Maree gaggeessine kanaan waan irratti wasii kallattii kamiinuu dhimmi nagaa buusuu dhimmi araaraa yeroo fudhachuuf irratti ammallee balballi mootummaa banaadha araaraa fi karaa nagaatiin dibufi abban kome kabu abban gafi kabu abban rakojira jitu ta e walta jitibane ke nye rakiricha sana ikuni danda mawantef kamune ngun gidua galen jende walta jitu kogege sine hayon ni gara sani kin kabatani dewa niru abbo tinga das gara sani kin kabatani dewa niru kuni filwa kisa wali nye alo vimo gidu kana gidu di hojibra kin kabamne wantan non jirne mama torpang kena kesa buya gara kamisa kufuti adama jira ammasa boti li gada abbo dinota kana arfan kesuma kesa kesa kesuma mo bakara kon nege nya jira jira mukana tiga jene isani mfurane kese gadi bune wammo thumma vara gadi njiru yo jira te mo thumma si resu na fko bada amu linda kasikaban kamu yo jira te nisi gafi sani karana gati nye sani hikuri dandama ammas boti inga da tagalani kanjaru jal kawame tiri ama jira chuna
amma namutni rakon kan irragajru kamele mani mta huyu rubatu gama mo thumma ti nis raya mitisabiyya namutana garratu tarkamfi furatu lubun namandarba kabinyim manca rakon kan berasin na kawanun jalan akasuma gama kamait atibosu na kisisu jonis rako wal fakata akka gaajiru kan isaan dubbataa jiranii waan kanoo mootummaan akkamiin ilaala qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu
kuni egaa qaamni mootummaadha ergamumti inni iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaafi naginnaa lammiin naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira kan mootummaa naannoo jira even kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoomnaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame amma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaasi rakkoon akkasii ga'eera namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenya fudhateen namooti siiviilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenyaa meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa deemu yeroo seenu lubbuun namaa darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee lamaanuu uummata kanaaf sodaadha maaliifi karaa tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira qaamni kun qaama rixee loluudhaan qaama fuulaaf ba'ee waraanu miti gara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema kun kan ta'u siiviilii gidduutti uummata gidduutti gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuun danda'amu hin deemame kan jiru soof danda'ee qoratamuu qaba ilee sana mataa ammas qoratamee deebi argachuutti sana jiraata sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduuttuu miidhaa jiraa jedhee uummanni koma kantama bulu adda baasuus dhiisuu danda'a. Eenyu kamtu kan kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a uummata sana gidduutti yeroo kan ilaallu uummati kun jireenya mataa isaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuuf humna wal waraanaa waluu isaallee adda baasee beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabu hin jiru garuu waan inni jala sararii dubbachuu barbaadu. Caafti kun nageenya kabachiisuun deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuun humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifu uummataafis ibsamee qaamni gadii qabu seeraan gaafatamu wanti sababu hin jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caafti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immiidiyeetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya. Osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuurraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa ture jedhanii mariisisuuf dhabuu isaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaa garaatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisisuudhaaf wanti yaadame jira waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Siin jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummata keessaatiin filate yoo barbaadu jedhe aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaatii uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabu itti fala argachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een ga fi da kana kana karamotu mana no oromiya tiya jinjuru aci ji nan no mutuma gambela ti ni wanti rakko na kashi kai so de fanno kabu kabu garu wanti ni gudda ti bucai romali ni dan ni kai sa rakka mukani kai sa rature rakko nan no sana jusa kai kabu hawasni kai su ma boti ngada ya suli biya abon na manti bakka jiru tawa ga na ganga be su kabu kabati dan ga dibu ne mari su kamna kan jedu mari ta kan masina fi ka kallati ka fi ne bi ka kai ku kabna karamotu ma dina la dun ge sai da ni alam ge sai ko ta ji dokko su daga dokko wan sila shi ka sai ka sana ko ne ske dibuna ka ba sana kulkulle sine bakka jiru salatti ajjibu kai jira tu sa sana ba gada ni clear go ne kulkulle sanne ka ma inde mari du business ka ko kabu kabu
ka mai da te jiru du bisu daf yo kan asopsi su daf kon ti adam yo jira
ama hi da te jiru kamni kuni wiro ta ta da banke to ne ko da fi ni ya ga chief ne amma sun ji torbe da be isa motun mala ne ji sai fatti kamni na ga dan so cewu da garba du motun man nan no ro ga dan kan disa bana da bari du ban ne rakko ka shi kuma idan no ke ne ke ni me sha ke 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 ni u ka su da ne na ga ti rakko ke ne hi gna ti ko ta karadan da amen kamni ba ke tuwe mare ju garba du jira nan mari anna ga dan era kana da no boji ga da sa yon ni kimi ce ke sa ko da ga bani sa kan ki du ga lan ko da me jira amratri kana torban sulla ba dole di mu tarat mare ne ya afur dura isamiya da Allah ne la mamma tije diru ne kana kana ande na ka jidu winar gam ne amma sille kana na gaji ndi ne yo jara ne appo ji ga dati ya da fani hi mata ne appo to mante tija sulli biya ti ya da fani hi mata yo wali mare ne mo ma na noro ga wali mare tu na de nyo ti mare tu da ko pa re tu da kana ga bi ku da
kana ndrakan akaga fit san ka sa turani qamni gamanas juru bili sekente wala bakante qama sedefa kani ilalche siyasa ilalche kamirayu bili satefi qama lemaniyu walisti fidu dendeu jechun kai sangasa turan kanandra qama motumatin kan bakabu ameda nun bakkanun bu jedani gafe kasi kasa turan aske sette gannon goda mejira
amma nuti namanan nimakana giddu gane no jetta bimakana giddu gane chi kudanda a je extrala ne motumatu file mi jappo ti gada ti gada latti dan je sagalle hili gnadani hayo ta kan ge sagalle hili gnani ada je san kole kara motumati rakkinan kabishin ke sagala ti hi ka ta jeda mi appo ti gada kana manutti surni gada kana jaju enyu logu danda ali gada sala bulchu ante serva sala ke setti enyu logu danda enyu fu ogani enyu gattumi age sun danda akaita nama appo ti gada barba dan hayo to orumon barba nama kana wajin tenyu de mo appa wajin ta amun barba de enyu abalu sai dukki kana no fi ku danda kan jiru propose goda ne wale mari a cikin dai imma oromo na ganta kan jiru fi imma oromo lalu dan danda kan jiru kan yi wajin da ai mutum manna no ro da dukki da balbal da sai tuwa mi ka banga da oromo kan kana no lis fura do dre kan kana no ge jin fura yo a cikin sai in jira yo a cikin sai to tra ko di ban jira yo a cikin sai loki kan gudu yo jira dai isakki mani a cikin oromo yi kun dande su maka ka da ne wal gura tin da mi din ya han to ko dukkan ne wali garu dande ki sanan faranci du sai dukki ne dai wal tin warar sa dai ya ormono romotti tu pedi ormono ro da kesi sun danda yo ta yeccu ta kanaf nama barbadani ai abalu kana kesa galu ne rattu ne abalu galu kawa abalu sewo je de jimmare na yo je ani kallatti kana lufa en yo jinu mare yeccu da bal bal kenya ci fami ci kan na ban sam de kine yeccu ti odumma biye kana mare te kallatti dan biye kana kon faida bu su ku ci ta jira kanaf mutti daga mu ka bayo ta yani kan duwa jiru labbi kenya kana je ta jiru labbi kenya wali wali kenya ci warda kuma ta ala jira kanaf ormon bilso mustokko ormon ga fi bilso maga fa tokko oromon ombulchine dabe garasi garana ti gafin parti oromo meka gabni rasetti wajiru tokko antes andal balli bana da ya daga na mafinne rasasa dukan su talata ne gabi ke nya mariannu abalu de dukki kana yi kudanda abalu moye kudanda abalu ba sa abalu galcha gare fare mariya tuni danda ma fala gide wa ya du da moto kan kan ke ne abba ta manan gabi wajiru mariya tuni danda ma
Yerusalem timotumman kopada ukase game humne worana yokan qame negeñi exisun awuda kanandro kun sakaga fitike trewante Yerusalem timotumman kopada ukase game humne worana yokan qame negeñi exisun awuda kanandro kun sakaga fitike trewante
kutalam mata mari kana bor itdebna obogetacho balcha hogana biro dimoto communication imotummananno oromia igalteifan Radion Sagale America galgala kisa sa alama fulaka jalqabe hangasa sadid meter bandi 22 yookaan kilohertz 13.7 ibatorbaaf jaatami shanarrat meter bandi 25 yookaan kilohertz 12.4 afurtamarrat akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 19 ibafriif 28 shanarrat witata hanga jemaatat qoppi afaan oromootin dabarsu asirratti raawwata qoppi boritin walitti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraat ittifuuf.